Alaba Report.
Piga lingi, piga nginga mdomo si wako. Nisha shinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba, you can never stop. Na yendo kanipandisha wezi kunidrop. When I don't mana, naonge na gojo. Analo panga wezi pinga, you never know, no. Akisema sawa, lazima follow. Analo panga wezi pinga, never know, no. Domana sometimes, think about my life. Nishapiti ya msoto.